nsulaku kyenvudde nkusenguka nensenge walala naye nammwe gye nalaze nga mwasusse okugeya mwandiba abalogo sinakindi obusezi mugeya nayonka kati oyo mumulanga ki naye kambuuzeemu ng'omusiru kijja bidyo lwakifa abafunyeewo ku bugagga obutono yeffe be mulumiriza nga bwe natta omuntu gundiirekerawo enkwe z'olyanga mu banno bw'oli munnanfuusi bwe toliiko omukwano gwo kimanya oli bya ntalo wazaalibwa mu ntalo ofunira mu ntalo gwawangudde obwa misi ntalo kimanya oli bya ntalo wazaalibwa mu ntalo ofunira mu ntalo gwawangudde obwa misi ntalo ono omukazi gw'olaba nga yajoonyesebwa mwasooka mugeya mbwakabina muserebende mye bwe yafunako omubiri laba ebbina bwe lisagala kati ate mumwogerera mbuuyakanywa mufako omukazi bwanyirira ntyo yaali ku ddagala walwe ennyo mu bufumbo kyoyo kibba kye yakiroga akitambuliza ku ntoli kyekimwoleza n'obuwale yakirekamu kasala kkubo yagulana ebimukuuma bitambulira mu pusi oluusi mu makonkome nga muyiika mugambo y'ebyomwabimanya mutya kimanya oli bya ntalo wazaalibwa mu ntalo ofunira mu ntalo gwawangudde obwa misi ntalo kimanya oli bya ntalo wazaalibwa mu ntalo ofunira mu ntalo gwawangudde obwa misi ntalo lwakifa abafunyeewo ku bugagga obutono yeffe be mulumiriza nga bwe natta omuntu gundiirekerawo enkwe z'olyanga mu banno olina omutima gw'effitina ogujjudde ensaalwa ng'obugagga bwe nnina nasaddaaka abantu naawe genda osaddaake obugagga tobwagala kimanya oli bya ntalo wazaalibwa mu ntalo ofunira mu ntalo gwawangudde obwa misi ntalo.